bavumelene abantwana bezimpumi ningabaleli ngoba ubukumkani bamazulu bobabo loo nto nam kanentliziyo kwakhona yokuba abantwana sibanike isiloto ngoba nabo babalulekile embusweni wezulu sambeni ke bantwana nantsi ngoma.
Sanibonani bangani, bingelela umba emsindini, bingelela egameni likaJesu. Sawubona bemngani lapha ekhaya, ngibingelela nabo bonke olalele kanye nabo egameni likaJesu. Sisaqhubeka ke mngani nencwadi yezenzo sikwizenzo 13 ke mngani, woza nebhayibheli lakho ke sifunde namhlanje ke sizoqala kuverse 42 sifinyelele kuverse 52 wezenzo 13. Sisabona nje lapha uPaul noBarnaba nabanye abahamba nabo beshumayela ivangeli izindaba ezinhle eAntiochia, lapho kwaqala khona ukubizwa amakholwa akholwa uJesu ngokuthi amaKristu. Siyakhumbula ukuthi sigcine uPawuli okunguSawuli ekhuluma esinagogeni bachazela ngesabatha bebachazela ukuthi uNkulunkulu uligcwalisile ngoJesu izwi ayelikhulumile isethembiso sensindiso. Siqhubeke ke mngani kusukela kuvesi 42. Lapha ke kuthiwa izwi lamukelwa abantu bezizwe liphikwa ngabaJuda ngoba phela oSawuli noBarnaba babe ngabaJuda njengoba noJesu waye ngumJuda. Ukhumbuleke mngani ukuthi uJesu yena wayethunyelwe ukuthi azosisindisa thina sonke, hayi abaJuda kuphela. Kodwa uJesu bayalile ukuthi baqale ukushumayela lezi ndaba ezinhle eJerusalema naseJudiya lonke kuyizwe labaJuda, baze baqhubekele naseSamariya, bahambe kuze kuyofike kupheleni komhlaba, kusho ukuthi kuze kufike nalapha kithina mngani. Asifundeni ke mngani, kwathe kuphumeni kwabo esinagogeni ngalelo sabatha, abantu babacela ukuba lawa mazwi akhulunywe kubo akhulunywe futhi kubo nangesabatha elizayo. Khona sebehlakazekile besinagoga abaningi babaJuda namaproselite. Amaproselite ke abantu abebekade bengawona amaJuda ngokuzalwa, kodwa manje asebephendukile bakholwa nabasebehlanganyela ebekholwa yizwi likaNkulunkulu njengoba likhulunywa amaJuda. Kuthiwa ke abaningi babaJuda kanye namaproselite aqotho balandela uPaul noBarnaba abakhuluma nabo bebancenga ukuba bahlale emsini kaNkulunkulu. Ngesabathe elilandelayo kwabuthana kucishe umuzi wonke bezozwa izwi likaNkulunkulu, kodwa abaJuda mabebona isixuku esikhulu basebegcwala umhawu, basebevele manje bekuphika lokho okukhulunywa uPawuli, kodwa okunalokho bavele manje bahlambalaza. Khona uPawuli noBarnaba bakhuluma ngesibindi bathi bekudingeka ukubizwa likaNkulunkulu likhulunywe kini kuqala, kepha lokhu nilinqaba nizisho nina nithi anifanele nini ukuphila okuphakade. Bekani sesiphendukela kwabezizweke ngoba iNkosi isiyalezilo kanjalo ukuthi ngikubekile ube ukukhanya kwabezizwe ube insindiso kuze kube semkhawuleni womhlaba. Kwathi kabezizwe bekuzwa lokho bona bathokoza balidumisa izwi likaNkulunkulu, bakholwa bonke ababemisela ukuphila okuphakade. Izwi lenkosi lahanjiswa kulo lonke izwe, kodwa abaJuda bona benomona bavusa besifazana baqotho nabesithunzi nezikhulu zasemzini bavusela uPaul noBarnabas ukuzingelwa babaxosha emkhawulini yabo uPaul noBarnabas ke bona bavuthulula uthuli lwenyawo zabo base bahamba baya eIconia abafundi ke bona bagcwala intokozo nomoya ongcwele. Ngani indaba enhle lena kodwa futhi enobuhlungu phakathi ukuthi balizwile izwi likaNkulunkulu njengoba silifundile uPaul echaza ukugcwaliseka kwemibhalo izithembiso uNkulunkulu ayezenzile wazigcwalisa impela ngoJesu lona ke manje uPaul nabanye abapostoli abahamba imizi ngemizi manje bemshumayela bebatshela abantu ukuba baphenduke egameni likaJesu. Uyichazileke le ndaba uPaul abantu balizwa izwi likaNkulunkulu balithokozela base bayacela ukuthi bacela ukuthi futhi nangesabatha elizayo isabatha ke kwakulusuku ke lwesikhombisa uNkulunkulu ayethena asilugcine siphumule ngalo babethima bephumula ke baphumulele esinagogeni esingathi ke manje ithempeli noma sithi sendaweni yokuhlanganyela njengasesontweni beyolalela umthetho kaNkulunkulu ufundwa so ke nakuleli sabatha ke elilandela lilo Paul babekade bekhuluma ngalo beza futhi uPaul ngoba abantu benzeni babacelile ukuthi abeze abantu babehambile bamema abanye abantu abaningi kwasekuba nezixuku ezizolalela izwi likaNkulunkulu mngani kufanele ngabe ke nathi senza njalo mase sizwile izwi likaNkulunkulu simeme nabanye abantu kuba nabo beze bazolalela izwi likaNkulunkulu ngoba ngithi thina liyasiphilisa mngani thina liyasisindisa izwi likaNkulunkulu angithi mngani uma sesilalelile sakholwa uJesu siyasindiswa bese siba nomoya ongcwele agcwale kithi sibe nenjabulo enkulu lapha ngaphakathi kithi sibe nentokozo enkulu laba ke abantu baseAntiochia bathi bona mase belizwile izwi likaNkulunkulu bagcwala ukuthokoza okukhulu mase beyacela ukuthi ningahambi phinda bathi ke phindani nibuye futhi nizokhuluma izwi likaNkulunkulu kithina base beyahamba boni iviki lonke bahamba bamema abantu bathi wozani nizozwa izindaba ezinhle yizani esinagogeni kukhona amadoda akhuluma izindaba ezinhle zikaNkulunkulu wozani nizolalela bahamba babamema abantu babamema abantu babamema abantu beza ke abantu nangempela abantu beza bazolalela kodwa ke lokho amaJuda kwawenza ukuthi manje abe nomona angithi lawo amaJuda abekade lalelile izwi likaNkulunkulu nawo alizwa lithokozela kodwa ngoba manje sebebona ukuthi baningi abantu abazolalela izwi likaNkulunkulu likhulunywa ngoPaul sebebona ukuthi kusho ukuthi bona abasezukuba bakhulu ngale ndlela abantu bebona bebakhulu ngayo ngoba bebahlonipha ngoba bekhuluma izwi likaNkulunkulu sebe nomona ke mngani kuthiwa ngenxa yalokho ke baya bakhuluma nomama bathile ababaziwa beho mama abaziwayo ngabantu ukuthi baqotho babangcolisa kodwa abaJuda labo mama bakhuluma nabo ukuthi labo mama bakhulume kabi ngoPaul noBarnabas bese abantu bayabathukuthelela babalwise impela ke bavusela ukuzingelwa abantu ke basebeyaba xosha umngani kwaze kwakubi lokhu ukuthi abantu ebebekade kuyibona bafunda umthetho kaNkuluNkulu esinagogini bathutheliswe nje ukuthi kufike abanye abantu abathema bekhulumizwe likaNkuluNkulu abantu bakholwa futhi basebemema abanye. Kuyenzeka ke lokhu nasesikhathini sethu mngani, yingakho ke kufanele ukuthi sibazise abanye abantwana izindaba ezinhle mngani, ngoba kufanele bonke abantu balizwe likaNkuluNkulu. Abantu ke baba Luisa ngempela uPauli basebeya baxoshe endaweni yabo, kodwa abantu abaningi mngani basebelizwile izwi bakholwa nguJesu. Njoba bebaxosha ke bayahamba baya eIconia, sebeya kwenye indawo, kodwa sebeshiya lapha eAntiochia izwi likaNkuluNkulu seliyashunyayelwa, lizoshunyayelwa yilaba asebekholiwe ngesikhathi bona beshumayela. Landa kanjalo ke mngani izwi likaNkuluNkulu, kokunye kubonakala sengazi ukuthi ayi isimo asimnandi, abantu bahambe baye kwenye indawo, kodwa laba asebekholiwe basala balishumayela izwi likaNkuluNkulu, baqhubeka abantu bakholwa uNkuluNkulu, okuyinto enhlekeleyo. Siyambonga uNkuluNkulu ukuthi noma kwenzeka izinto engazi ukuthi azimnandi kithina bantu, uma sishumayela izwi likaNkuluNkulu kodwa ngaleyo ndlela izwi likaNkuluNkulu liyaqhubeka lifinyelele kwabanye abantu, okuyilokhu uNkuluNkulu akufunayo ukuba bonke abantu basindiswe bafinyelele kwaziniqiniso. Ungadiki balike mngani, kodwa nje wazi ukuthi uNkuluNkulu uyaqhubeka nokusebenza nokuhambisa izwi lakhe noma kubukeka sengathi izimo azizinhle mngani. Ngiyabonga ke mngani, asivale amehlo sithandaze. Sithandazeni ke mngani. Baba siyabonga ukuthi wanikeza abapostoli amandla kamoya ongcwele bakhuluma izwi lakho ngesibindi, noma sekuba khona ukuphikiswa nokuzingelwa nokuxoshwa, kodwa Nkosi abayekanga ukushumayela izwi lakho, baqhubekela kwezinye indawo balishumayela, futhi bashiya sekunabantu asebekholwa uJesu asebephendukile. Siyakubonga ke ngoba lokhu kuyasifundisa nathi ukuthi siqhubeke nokukhuluma indaba ezinhle noma kungelula noma kusithuliswa, kodwa bakhona bezwayo bese bayaphenduka. Siyabonga ke lokhu ngoba nathi sizitholile indaba ezinhle, nathi sizozikhuluma kwabanye abantu ngisho nasibuncaneni bethu, ngoba siyazi ukuthi wena moyo ongcwele uyasebenza kubantu bakho mabelalela izwi lakho. Siyakubonga ke ngalokhu egameni likaJesu, amen. Mngani, siyabonga kakhulu Jesu, asibona nini futhi, bye. Yes.
Bangani mami, ngiyacela nje ukuthi nenze kanjani. Uma senizilalelile lezi zindaba ezimnandi zikaSonto Skole, nithumele imibuzo, nithumele olwenu uvo ukuthi nithini ngale ndaba. Ngoba kumnandi ukwazi ukuthi bakhona balalele futhi bathini uma belalele. Kumnandi kakhulu ukuthola i-SMS, ukuthola i-WhatsApp, nokuthola futhi i-call. Nansi-ke inamba ka-Good News Christian radio station eningayisebenzisa, ithi 072-055-3303.